to the fall.
Masauti, Kenyan boy, 001. Tuko na physicali yani tototo. Chukua selfie piga fototo. Zina waka kama mototo. I say tuko fresh yani brokoto. Brokoto, we kichuno nani koroga, koroga. Akili yangu shai vuruga, vuruga. Umenijaa yani all over, all over, all over, all over. Yani all over. Wacheza rumba za upinzani, za kunogea nyama. Wale mafundi wa biriani, chuzi limekolea nyanya. Dona haikatai, choma hainangai. Kisha itonya waikadai, iwe kwenye matete, ima seke seke.
Like a raga suka, look my big girl and shine. Come a raga suka, hula 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 hula. Stone, Tabata, Kingston, Jamaica, hold on, gangsta, I was born to be a star. Kama Romario, naivusha, bakalepatio, Arusha, ona vipapatio, sambusa, kuomba kumbatio, niruksa.
Wacheza rumba za ufinzani, za kunogea nyama. Wale mafundi wa biriani, chuzi limekolea nyanya. Shaitonya waikadai, iwe kwenye matete, ni maseke seke.
Like a raga suka, look my big girl them shine. Come a raga suka, hula 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 hula. Like a raga suka, look my big girl them shine. Come a raga suka, hula 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 hula.
Tunaitaka kwenye kiza ilete.
Una kati meiva ilete.
Kimi na ugimi shiva ilete.
Mzenu kinatupa viva ilete.